Oh, well, baroortiyo qayla diro baahida iga bilowda. Oh God.